chemu kati mpulira ntandi sokuwomerera de simanyo bakalenda byechemu mama mpulira ntandi sokutungula nenyo waliwo omuntu gwenengedda gyeno ngaayina wengeri gye yebikula ng'atalabika yabubedde wano mu kifuba ndabawo ebitutwa ebyawukanira kameme wano bwewati ekimu kikiri kisonzeeri laba ne kino kikino kisonze eno gyeni mbatudda onsaana ndenyikeo atalabika avuka mmotoka ye maama kasita abakazi batwala nnyo emitobe ginaaba gyajjudde nja kusaba wakiri akakatikeo nyabo wange tosaanira ompiteko bw'otyo obwedda ndi wano okulindo gye nti nengeri gy'ovuga emmotoka yo maama kamunye tejjula ne bw'otikka otya mbadde nkusaba onneetwalireko bambi nange ntuleka obeera tondeka ku kkubo nkulavinga nnyo nnyo wakiri ntwalira kameme munange ntwalira kameme maama
akameeteka
ku kameme maamaakameme nze tonswaza ntwalira kameme maama akameme samanyako nteke ku kameme maama bammamyo kitutte bubi nze mu mutima mpulira ekimbinula buli lunaku nkulaba ng'ompitako bw'oti ne nkugoberera kwe ky'otomanyi onombuuza nti kikinkulondoola nze sinze nakutuma okulebya enneetaaga olinawo engeri gye weebigula bw'oti otambula ozina kwe ky'otomanyi era nze bwe nkulaba ng'ompitako maama ngoberera nnyumirwa ntambulayo abasajja abangi obatunuza embebere bwe bakutunuulira ebbuba nerinkwata yenza kububira bulijjo gw'otomanyi nkirowooza lulibedda nange nontikka engeri gye nkuyoya nnyabo nsabukkirize nkwagalidde ebbanga ddene ggwe ly'otomanyi naye olaba olwaleero nange nevaamu ngenza okulaba ng'ebiseera biggwayo abazze oluvannyuma obatikka mu mmotokayo z'omwana w'omutaka ng'ombigulira ku mutwe munange ntwalira kameme maama akameme yatajjuleteka ku kameme maama akameme nze tonswaza ntwalira kameme maama akameme samanyako nteke ku kameme maama yaddobadde tokimanyi nti nno nkwagala kasitagambye yiyabonga kaatikawo ate oluŋŋambe entambula esigadde waka zendaba wazze weevuga oyita n'entambulayo abantu basiiba ku ndaguuba noonya be batwala omusaabaze omufunye ekyokkalaba bwoŋŋaana omuntu gw'ofunye si wa muzannyo naye era bonoosibwa ate eri mulala anajja yenze gw'owulira kiweewa wa bonna ayimba kuzireedi ayagala ezikozeeko naye olwaleero nnyabo okiguddewo bw'osuwa jjansi eno mukisa kujjalu nkimanyi emmotoka ye erinako bakasitoma nange nteekaako ku lisiti ya bootikka yadde emmotoka ye ejjuza bakasitoma njagala onteekeko ku lisiti ya bootikka ate munnango n'onkasukandagewaani gwe gwe nzudde ng'olina bye neetaaga nawe okwenyiriza onoonya bootikka nzuuno ntuuse ntwalira wawankaabya ate emmotoka yo ndaba enyiridde nnyo naye sigenda kugibba njagala ontwaliremu yadde emmotoka yo ndaba enyiridde naye sigenda kugibba njagala ontwaliremu Sengo mvuga ku mayiro satumvamu Bonsure yonga noye nyongera yo Orugendo lwendi ko luita mbibira nyo Ntwala ko walipe wa itika uomu Olivera neti manyaboli tusawa Go inza no feche ye moto kaneki kwao Abakati musana mchimanye ntindo tubayo ya nyo Omusanya wabakambie chimanyabera bubinyo nyo Mama ntwali na kameme mama
Kameme kajina waliwe ya kesu Kameme
kajina waliwe ya kesu Kameme
kajina waliwe ya kesu
Kameme, 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 kame